Kinywaji kina siri tumelewa wote yani paka alfajiri ikifika mida watu wana susabili mwingine kawaka mpaka anatoa siri mambo ya kujifyatua akili juzi nimechili na masela tunakunga glass jana nimeamka sina hata das yes. Niliacha deni mta wakati walai minasema mina pumbe bas
a long time, a long time yani umenisotesha long time let me live my life freely let me live my life freely kama unakwenda unazuga umeniganda kama ruba let me live my life freely let me live my life freely
pombe pombe naomba niache
ala
pombe niache
pombe naomba niache
mimi nimeshinda kukubacha pombe naomba niache mie
pombe niache
Nipa confidence kwenye crowd na nifanya nazi copy sense na kolea na enjoy na nifanya na dance sipa kuhisi cha kuchupa yoyote fresh ha. Vinyo upo toka enzi za mababu alafu raya pombe unyo kistarabu mina pombe tena labda mnyo shikiwa nimelewa kiu kweli sita wapatabu
I love time, a long time yani umenisotesha long time let me live my life freely let me live my life freely kama unakwenda unazuga umeniganda kama ruba let me live my life freely let me live my life freely
pombe naomba niache
ala
pombe niache
pombe naomba niache
mimi nimeshinda kukubacha pombe naomba niache mie
pombe niache
Keys, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache.
Pombe naomba niache.